murumva radio ijwi rya Amerika. Turabasuhuje inshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu aribanda kuyo mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe muri cyumweru. Akanama karuni gashinzwe amahoro n'umutekano kahamagariye u Rwanda guhagarika ubufasha ruhinyeshyamba za M23 no kuvana vuba na bwangu ingabo zarwo ku butaka bwa Congo nta yandi mananiza. Aka kanama kandi kasabye ibihugu byombi, u Rwanda na Congo, gusubira mu biganiro bya diplomasi mu rwego rwo gukemura ku buryo bw'amahoro kandi burambye ikibazo cy'intambara zabaye karande mu karere. Themistocle Mutijima atugezaho ibindi kuri inkuru.
Abahagarariye ibihugu 15 byose bigize aka kanama nta na kimwe kivuyemo. Kuri uyu wa gatanu batoye bemeza umwanzuro w'amagana wivuye inyuma ibitero bikomeje by'inyeshyamba za M23 no gukomeza kwagura ibice zigenzura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Aka kanama kongiye gushimangira ubusabe bwako ko impande zose zitanga agahenge zigahagarika imirwano bwangu nta mananiza, nk'uko byasabwe n'abategetsi b'ibihugu byo mu majyepfo n'ibyo mu burasirazuba bwa Afurika. Uyu mwanzuro wari watanzwe n'Ubufaransa, ambasaderi wabwo muri Loni Nicolas de Rivière akaba yashimiye abagize aka kanama ku muhate wabo mu biganiro byabaye mu cyumweru gishize. Ambasaderi Nicolas de Rivière yagize ati, ibi biratanga ubutumwa butomoye, nta gisubizo cya gisirikare ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Congo. Ibitero bigabwa na M23 ifashijwe n'u Rwanda bigomba guhagarara. Akanama karuni gashinzwe amahoro n'umutekano kavuga ko kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ibintu byarushijeho kujya habi mu burasirazuba bwa Congo, ubwo abarwanyi ba M23 bakomezaga kwaguraho bagenzura mu ntara za Kivu y'epfo n'iyaruguru, aho iki kibazo kirimo gutandukira no mu ntara ya Ituri. Aka kanama kati bafashe Goma, umurwa mukuru wa karere, ndetse n'umujyi wa Bukavu ugwa mu ntege. Abantu babarirwa mu bihumbi barishwe, ndetse abandi benshi cyane bavanywe mu byabo barimo n'abahungiye mu bihugu bituranye nk'u Burundi. Umwanzuro w'aka kanama karoni wanamaganye wivuye inyuma ibitero byose bigabwa ku basiviri no ku bikorwa remezo birimo n'ibyaroni, iby'abaganga n'abakora ibikorwa by'ubutabazi. Wamaganye kandi icwa ry'abakekwa b'ibyaha bataraburana, isambanywa ku gahato n'ihohotera rishingiye ku gitsina, icuruzwa ry'abantu no kwinjiza no gukoresha abana mu ntambara. Akanama karoni mu mwanzuro wako kasabye impande zose kugira bwangu zikareka abaturage bakagerwaho n'imfashanyo y'ubutabazi nta nkomyi no gusubizaho serivisi z'ibanze nk'iz'ubuvuzi, amazi, amashanyarazi n'itumanaho. Kongiye kandi gushimangira ko gashyigikiye ubutumwa bwa Loni muri Congo MONUSCO, kanashimangira ko ibitero bigabwa ku ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro bigize ibyaha by'intambara. Uyu mwanzuro usohotse ukurikira icyemezo cya Minisiteri y'Imari ya Amerika gishyiraho ibihano kuri generali wavuye ku rugerero James Kabarebe, umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda. Ku bw'uruhare runini iyi minisiteri yavuze ko agira mu bufasha u Rwanda ruha M23. Usohotse kandi mu gihe M23 ari igenzura ibice byose byegereye imipaka u Rwanda ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, haba mu ntara ya Kivu ya ruguru ndetse n'iyepfo. Uyu mutwe kandi urasatira umujyi wa Uvira wegereye umupaka Congo ihana n'u Burundi, ibikomeje gutera impungenge ko iyi ntambara yatandukira karere kose. U Rwanda ruhakana gufasha izi nyeshyamba zivuga ko ziharanira uburenganzira bw'abatutsi n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, zivuga ko batotezwa bakicwa na Leta ya Kinshasa. Ni mu gihe raporo z'imiryango mpuzamahanga irimo na Loni zirushinja kuwa ibikoresho no kohereza abasirikare kurwana ku ruhande rwawo. Kuri Leta ya Kinshasa, intambara M23 ifashwamo n'u Rwanda zigamije ubusahuzi no kwigarurira imitungo kamere ya Congo. Ibyo ariko M23 n'u Rwanda barabihakana.
Urakoze Themistocle. Umutwe w'abarwanyi batwirwaneho ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo umaze gutangaza ko wifatanyije n'inyeshyamba za M23 n'ihuriro AFC mu kurwanya ubutegetsi bwa Congo. Uyu mutwe wagumye kuvuga kenshi ko wirwanaho yitewe ariko utajyuga ibitero kuri leta n'ubwa mbere, noneho wemeje yuko ugiye kurwanya ubutegetsi buriho. Umuyobozi wawo mushya General de Brigade Charles Sematama yabitangarije Ijwi rya Amerika nyuma y'iminsi mike uwo asimbuye ku buyobozi Colonel Michel Rukunda aguye ku rugamba. Bukanya gashize tuvuganye ku murongo wa telefone.
Urupfu ntabwo ruba ruto, n'ubundi nyine rurababaje, ariko aho dusize nta kibazo gihari. Turabizi kuko dukomeye, uko rugamba yatangije tugomba kurusoza kandi turakomeye, nta kibazo. nzikuko ibyo ari byo zose ibyo yatangije tugomba kugaragaza ku buryo turangiza icyo cyuho tugakisiba kuko n'ubundi nyine twari dusanzwe dufatikanya ndabizi neza ko bizagenda neza
akiri ku buyobozi mwavugaga yuko mutagaye ibitero ku ngabo za leta cyangwa ngo mugire uwo mushoza w'intambara ahubwo muhagarara mu birindiro byanyu mukirwanaho mu gihe mutewe none muravuga yuko mugiye gufatanya kumugaragara n'umutwa wa 2023 muravuga ko mugiye guhirika ubutegetsi buriho aho muri Kongo niki cyahindutse ku buryo noneho muhindura imvugo n'ingiro
ubundi intambara tugize imyaka 7 turwana intambara abaturage begwanaho ariko kuba bari bamaze ino minsi yose kwari kugira ngo twagaragaje gutabaza amahanga tugaragaza kumvisa guverinoma ko yarinda abaturage bose kimwe n'abandi ariko biguma kunanirana ku buryo izi za mayizmayi zose zihuje umutwe wa FDLR zose na za redita bose barahura bamaze guhura batangira kugaba ibitero gusenyera abanyamurenge bakura mu gihugu ariko twagaragaje kuzereka amahanga araceceka ararebera itsembatsemba rirakomeza kugeza na n'uno munsi tuvuga ni ukuvuga ko kugeza igihe bagera igihe n'umuyobozi bakaba bamwishe ni ukuvuga ngo twebwe dutangaza kwihuza n'abandi kugira ngo tugire amahoro tugire umutekano urambye tubone umutekano urambye kuko guverinoma yananiwe kurinda abaturage ahubwo ihitamo kubica kuko yoherezaga za mayimayi none ubu nyinega bariziye bonyine nibo batangiye kwica abaturage niyo mpamvu twihujije n'undi mutwe nawe ukomeje gukuraho ubu butegetsi bubi kugira ngo twiyunge nabo kugira ngo tugaragaze dukore ubu butegetsi bw'ubwabicanyi
uyu ni umurongo mushya mufashe ni umurongo utari umenyerewe n'abarwanyi b'uwo mutwe cyangwa se n'abo murwanira muri rusange urumva izi mpinduka ziri bwumvikane muri abo bose
impinduka ngira ngo zihindutse gusa mu mvugo ariko ubundi mu bikorwa nta muturage n'umwe w'umunyamurenge utazi ko leta ari dutera ibitero byose turwana tugize iminsi turwana abanyamurenge bose barabibona ni FARDC turwana nayo ubwo rero tuvuze rero ngo dutangiye kuyirwanya n'ubundi ibihindutse gusa n'imvugo gusa mu kanwa ibyo tuvuga ariko ubundi mu bikorwa bisanzwe twahoraga turwana nayo n'ubundi birazwi ko turwana na leta ntabwo ari gishasha ku baturage bacu barabizi kuko duhora turwana nayo ntagikanganye kirimo
hari ibivugwa ko mushobora kuba mwatangiye no kwigarurira utundi duce ibyo byo ukuri kwabyo ni ukuhe
nibyo ukuri minembe twarayifashe uturere twose twaratuwa FARDC yariri twabakuyemo ubu ngubu tukaba tuno munsi wa none twinjiye Mikenke ni ukuvuga ko tugomba gukomeza natwe kugira ngo aho umunyamurenge wese yari atuye tugomba kwakoza ikirenge ndetse tukenderera ubwo twiyunze n'abandi tugabohoza nyine Kongo yose abantu bose baturage bose bakugira amahoro
izo mbaraga zo kwigarurira uduce dushya murazikura he mwaba mwarinjije ingabo nshya
ndangabo nshasha twinjije ntazo niza zindi twari duhorana kandi nguvu niza zindi erega n'ubundi ukurikije ibitero zose bagiye batugabaho nta munsi badutsinze bahoraga badutera tukabasubiza inyuma tukigwanaho tukavuga ko tutagwanya guverinema n'irinze abaturage siturashaka kugwana na guverinema ahubwo niwo mubyeyi n'ugomba kurebera abaturage ikabacungira umutekano ariko ubundi nta munsi baturushije imbaraga n'ubundi nyine taho twakuye imbaraga niza zindi dusanganwe nizo twiyemeje ijambo gusa ryo kuvuga ngo twiyemeze kuba twagwanya guverinema nico catumye duteza intambwe imbere n'ubundi twarabarasaga tukageza ma defense yabo tukagaruka ariko twiyemeze kuhabakura kuko bagize iminsi bakora ubwicanyi nabwira abanyamurenge bose usange ndetse n'abanyakongo baturanye kubabwira ko twahaguruka twese cyane cyane abasura abanyamurenge bagomba kwitabira bakaza bagatabara ubwoko bwabo bakaza tukiyunga twese hamwe tugashiringa imbaraga hamwe kugira ngo turwanye iyi leta yabicanye tuyikureho kuko niyo leta iri gukora genocide iri kubamara ababyeyi babo nicyo kintu nabakangurira gusa ko baza twakakisha kuko turwanye leta
uravuga ibyo kurwanya ubutegetsi buriho no kubukuraho mu gihe umuryango w'abibumbye urimo kuvuga kurambika intwaro hasi no kuyoboka inzira y'amahoro yo gukemura iki kibazo
twebwe turi kwicwaga twebwe turambika imbunda hasi ntitumara batwice twebwe turi kwicwa bagende babwira abandi wenda bafite ibyo bagwanirira aho twe tugwanira kubaho kandi twebwe tokanama mpuzamahanga twagatakiye kuva kera tacho kakoze muri make twebwe izo ntibitureba turareba gusa umutekano wacu nuko twica jenoside iri kutubaho baracecetse bararebera ntacyo twabivuga twe tugomba gukora akazi kacu kugira ngo tugare umutekano mu babyeyi bacu no mu bana bacu kandi ugiye kirekire nibyo dushaka gukora.
General de Brigade Charles Sematama umuyobozi mushya w'ingabo za twirwaneho reka ngushimire cyane umwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi no umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Kanonyere mu ikaze ukomeje gukurikirira Radio Ijwi rya Amerika ivugire ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Uyu ni umwanya tubagezeho ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Iki kiganiro kigaruka ku burenganzira bwa muntu aho tukibagezaho kabiri mu kwezi. Iki kiganiro kandi ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Muri iki kiganiro mugiye kubana nanjye Doris Mugisha ndetse na mugenzi wanjye
Anisa Bino Mukunzi.
Sabia, amakuru meze neza?
Amakuru ni meza kandi rwose meze neza. Nawe ndabona ruko.
Yego, watangiye umwaka ute?
Umwaka nawe utangiye neza cyane, ndizera ko ari na kuzasoza.
Nizera ko n'abakunzi bacu badahwema kutwira ko badukurikirana umwaka mwatangiye amahoro.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 0728 02 32 32 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ugadusangiza icyifuzo cyawe.
Tugiye kuganira ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Ibi bikunze kubaho mu gihe umuntu runaka aketsweho ibyaha runaka bigasaba ko abafunzwe mu gihe cy'iminsi 30 y'agateganyo. Gusa kenshi na kenshi bikunze kuba ko iyo minsi yongerwa mu gihe runaka urukiko ruba rukiri gukora iperereza nk'uko biba byatangajwe. Ntibikunze kuvugwaho rumwe muri sosiyete nk'uko tuza kubyumva mu ijwi ry'abaturage baherereye mu karere ka Nyagatare. Abo baturage baherereye mu karere ka Nyagatare rero basanga ko hari ibikwiye gukosorwa mu ifunga ry'agateganyo iminsi irenze yagenwe n'itegeko bikabagiraho ingaruka. Ibyo babona akarengane kagashyizwe iherezo. Mu kiganiro ejo mugenzi wacu Ishimwe Honore yatembereje mikro azanye ibitekerezo bikurikira.
Niba rukatirwa gakatirwa, niba rutaha akarenganurwa gataha. Ko umuntu ari ubwo agenda tugategereza bya by'umweru bitatu ugasanga haviriyemo n'imyaka ibiri atari yakatirwa, tugasanga ni ikibazo rero ubuyobozi mukwiriye kurebaho.
Akenshi ujya kubona ukabona mu gitondo ubyutse uturanye n'umuntu ukumva ngo bamujyanye polisi yamujyanye, ugasanga icyazira ntikigaragara. Ikigaragara cyakaba kinasobanuka natwe tukakimenya nk'abaturage ndetse tukabona ko ari kibi, nuko uko byagenda umuntu akaba yafatwa akajyanwa mu rukiko ndetse akaboneka no gutanga ubuhamya ndetse n'iperereza ryimbitse umuntu akagaragara icyazira. Kese rero nk'ano muri Nyagatare hano iwacu ukunda kubona ko umuntu agiye akamara amezi atatu bakamurekura, ari mu nzererezi ukibaze ubwo buzererezi bwe yataravuye mu rugo ubwo buzererezi atarakoze kuri caguwa ngafite warage. Ukibaza se ubuntu gucuranga mu rusengero yageze muri waragi gute, bikaba ikibazo. Gusa rero ubuvugizi ni uko iperereza ndetse no kubura byajya bikorwa ndetse bikakorwa abantu bose babireba binumvikana umuntu akamenya icyazira ndetse kikaba n'isomo ku muturage.
Babajyana bajyanye kuri polisi bafungwa pe, ngo barajya kumujyana mu nzererezi. Mu nzererezi ukumva ngo bamujyanye ngo baramujyanye konuzasyawe mu insinda. Aho hose ukavuga ati se ikibazo kugira ngo gikemukirwe hafi bahita bafata umuntu bakajyana, kuko mara njye sinari nafungwaho pe. Ariko abo mbibonaho mba mbona barenganywa cyane.
Oya, abafungwaho dose zikirengagizwa ni benshi, kuko urabona nk'ubu ngubu hari nk'abantu bagenda bafungura akamujyana kumva akamara amezi 5-6 n'umwaka ugashira afunzwe, hajya kumva ngo bamurekuye ataranakatiwe. Aho urumva wayararenganye nuko kujyana ukabiyo gusa kubwo imuhe zabo bakakurika urugataka, kandi nibigeze bamukatira nibigeze bagira ute ngiramune yamaze nk'imyaka nk'ibiri hari
muri ya minsi 30 mva yarafungiye ukabona avuye masi imyaka itatu. Ukibaza ese iminsi 30 ivamo imyaka 3
ariko baracyari mu minsi 30 kandi amazi y'amezi 5 gusumba atarakarengana baje bakatira umuntu bamugaragaza icyaha cye ahanwe bigira inzira bivi mu murongo niba atsinzwe ahari niba ari umwere atashye asubire mu muryango abona abantu nzi bafungiye mu minsi 30 bamaze amezi n'amezi
kuko nta umwe gusa ni benshi barengana ko karengana aburane nandi baramufunga iminsi 30 niba ari amezi 3 bamufunge ntibamuburanishije nibabona igihe kishize ngo natahe ngo ntacyafite kandi baramufunze kuko amategeko yabayakurikizwa ntabafunze umuntu iminsi 30 kandi gaba amezi 3 ubuse aziri
ntago byubahirizwa ryo umuntu bamujyana bakavuga ngo bamushize mu minsi 30 y'agateganyo wajya kumva kumva yamazeho n'imyaka 5 nayo igashira akiri mu gateganyo kumva ngo aracyari mu minsi 30
arakoze cyane mugenzi wacu ishimwe onore ku bitekerezo bitandukanye abaturage bamugejejeho iki kiganiro kigaruka ku burenganzira bwa muntu aho tukibagezaho kabiri mu kwezi ese wowe dukurikiye ubona ute yubahirizwa ry'itegeko ryerekeye ifunga n'ifungurwa by'agateganyo
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/28/5814/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Mu gihe itegeko nimero 027/2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 9/2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha mu ngingo yaryo ya 79 riteganya igihe icyemezo cy'ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo kimara. Bamwe mu baturage bavuga ko iri tegeko ritubahirizwa. Hari umuturage twahaye izina rya Munyaneza ndetse asaba no guhindurirwa amajwi ku bw'umutekano we yari akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana aza gufunga iminsi 30 y'agateganyo ariko amaramo amezi agera muri 5. Nyuma agirwa umwere uyu muturage avuga ko byamugizeho ingaruka no kwiyakira muri sosiyete biramugora. Mu kiganiro hagiranye na mugenzi wacu nkuru nziza Pacific.
Njyewe bamfatiye mu karere ka Ngoma niyo nagiye gukorera urumva process yo kumvana ingoma anyuze nko mu mabrigade agera muri 3 kuva ingoma kurinda ngera I Kigali aho bavugaga icyaha cyabereye. Urumva nyuma yo gufatwa njya gufungirwa kuri station y'I Remera mvi Remera banjyana ya Rusororo hari mu rwego rwo kugira ngo negere urukiko rwa Gasabo hanyuma muri urwo rukiko nabwo urumva ni process ndende kuko yanagiriyemo n'ikibazo dokima zangiriza kubura brigade naho namaze y'igihe kinini kirengeje cy'abandi bamara kuko namazemo hafi nk'amezi abiri ngira ngo dokima yanjye yarabuze nahibonekeye izana none izina ryanjye ryanditse nabi mu kwandika nabwo urumva n'indi minsi baguma bayi postponinga ku buryo namaze igihe kinini muri brigade mva muri brigade bankatiye iminsi 30 bayita ngo ni tranjuru zo kugira ngo bakusanye ibimenyetso njya gufungirwa muri gereza ya Kimironko ngeze muri gereza ya Kimironko nahamaze naho amezi agera muri 3 kuko nafungiye yose hamwe amezi 5 afata 6 kandi barankatiye iminsi 30 so mu minsi uko rero najyaga kuburana rimwe urubanza rwanjye ngo rwasubitswe umwe nasubirayo nkababurana n'ababaye benshi bakabisubika bakampenda itariki naho ruburanishijwe umunsi wo gusomerwa bakaguma bawimura bakabona ko bagenda bawimura nagiye gusomerwa hashize igihe kinini cyane naho nsomerewe nabwo gutaha bibi ikibazo cy'ingorabahizi kuko nabwo byasabye ko abantu banjye babyirukankamo kugira ngo bajye kwihutisha dosiye yanjye kugira ngo ntahe kuko nayo yari yatinze kuva ku rukiko igerayo ziriya taranijuru rero zirabangama muri rusange hari n'abantu byakubona ukabona kubisema nk'imyaka 2 cyangwa 3 kandi baramukatiye iminsi 30 y'agateganyo dosiye ye hari ahafunzwe nta ataraburana yajya ku rukiko dosiye ye ikabura akiri kuri iyo minsi 30 rero urumva ntabwo byabura kugira ingaruka zo ziba ari nyinshi urumva nimba urafunzwe muri iyo minsi nyuma bigaragaye ko uri umwere ibyo wakoraga biba biri guhagarara gereza n'igereza naho urabizi nyine ubuzima bwaho ntabwo ari nk'ubw'ubuzima bwo hanze urumva ubukiri gusafari ngo uri kubaho muri ubwo buzima bugoye then binadindiza n'imitekerereze y'umuntu kuko uri gutekereza cyane nge nk'icyaha banshinjaga cyari icyaha gikomeye yari viole siri mineri viole siri mineri no gusamba nyumwana ntanubwo je yari mukuru none ho yari umwana y'imyaka 3 urumba no muri societe byibura kongera kugaruka societe birakwafekta kugira ngo wongere kugaragara nk'umuntu muzima icyo cyashatse bakikuriho kugira ngo wongere upfe kugaruka mu buzima busanzwe birakugora ningaruka zo ni nyinshi urumva no kubuza neza kurengana ariko iyo minsi karenga ikabishobora no kugera ku gihe kigera mu mwaka cyangwa n'ikindi kirengaho ntago byabura kukwafekta bikakubangamira ikabangamira n'imibereho yawe ya buri munsi n'imitekerereze birayica kuko urumva iri muri gereza ubutekereza ibintu byinshi bitandukanye ugafata umwanya wo kwihugira none wanatekereza kurengana cyangwa wanatekereza kufunzwa igihe kingana gutyo birakubangamira
mu yandi magambo niba nkumva neza iminsi 30 y'agateganyo bo bagukatiye yararenze utegereza kuburanura heho
yararenze naburanye yararenze naho mburaniye irenze no gusomerwa irarenga urumva nafunga amezi 5 amezi 5 n'iminsi 30 urumva bihuriye kandi ndangije nsohoka ndi umwe urumva ko rero ntabwo rero umenye uko bijyana nimba ari serivisi z'urukiko ariko njye icyo numva natanga nk'ubujyanama ni uko bajya bakurikiza amategeko amategeko arahari yanditse hari iminsi umuntu aba agomba kumara muri buri gadi hari iminsi umuntu aba agomba kumara mu bushinjacyaha hari iminsi umuntu aba agomba kumara mu rukiko ku bijyanye no kuburana mu mezi izo prosesi zigiye zihutishwa cyangwa zigakurikizwa uko zagenwe zanditse mu mategeko byakihuta kuruta ariko usanga nyine urwego rw'ubucamanza n'urwego rusa nk'aho rwigenga usanga nyine bo bakora ibyo bashatse nibo bagufite mu biganza byabo.
Turamushimiye cyane Pacifique Nkurunziza kuri ubwo buhamya yahawe n'umuturage twahaye izina rya Munyaneza ngira ngo mubashije kumva uko byamugendekeye. Ese Dori wowe haba hari umuntu uzi wigeze gufungwa by'agateganyo bikarangira amazemo igihe kirenze icyateganyijwe?
Niba runzi byabayeho bamurekura hashize hafi amezi 7 kandi birangira hanagweho ibyo yakekwagaho byose. Gusa niba byoroshye kongera kwisanga muri sosiyete kuko hari benshi bakubona muri iyo shusho y'icyaha.
Yego birumvikana cyane n'abakunzi bacu nabo rero bafite uko babibona kandi hari abamaze kutugezaho ibitekerezo byabo. Christella nawe reka tumwakire hanyuma atubwire icyo abakunzi bacu bamaze kutugezaho. Christella ndagusuhuje umeze neza?
Yego meze neza rero bakunzi b'ikiganiro mukomeje kudukurikira hari ibitekerezo mumaze kudusangiza kuri ingingo ya none. Twihuse tuyizere seti uherere mu karere ka Kamonyi yagize ati hari igira itegeko ry'ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ritubahirizwa bityo ufunzwe akarengana. Naho Nyandwi Emmanuel uherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera yagize ati hari ingaruka zigera ku bafunzwe by'agateganyo mu gihe iminsi yarenze kuko uburenganzira bwe ntibuba bwubahirijwe. Naho Niyo Kwizerwa Jean uherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kanombe yagize ati hari igihe iyo minsi iteganywa n'itegeko ishobora kurenga bitewe n'imiterere y'urubanza rw'ufunzwe. Dukomeza Mukeshimana Chantal uherereye mu karere ka Nyamagabe yagize ati kuba itegeko ry'ifungwa ry'agateganyo ritubahirizwa inzego zibishinzwe zikwiye kujya zibikurikirana kandi n'uwafunzwe iminsi y'agateganyo ikarenga yajya yitabaza abanyamategeko bakamurenganura. Naho Gasasira Théogène uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati amategeko niyubahirizwe kuko gufungwa iminsi irenga ku itegeko riteganya ni akarengane. Ibi ni byo bitekerezo mumaze kudusangiza ariko mukomeze mubyohereze ndakomeza kubyakira. Bagenzi banjye basubirana ijambo.
Arakoze cyane Christelle Uwicyeza mwibutsa ko gikomeje gukurikira ikiganiro ejo ku 104.3 aho turi kuvuga ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Mugenzi wacu Marie Claire Singizwe yaganiriye na Maitre Abassa Fazil umaze imyaka 11 atanga ubwunganizi mu by'amategeko maze asobanura birambuye ibijyanye n'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo ahari icyuho icyakorwa ndetse n'ibindi. Reka tumwumve.
Ubundi mu itegeko rya procedure penale ariryo ry'imiburanishirize y'imanza z'ishinjabyaha mu ngingo ya 66 y'iryo tegeko nari maze kuvuga rivuga ko ukurikiranwe icyaha agikurikiranwa adafunze ari hanze ariko iyo hari impamvu zikomeye zitumukekwaho icyaha icyo cyaha amategeko akaba gihanisha nibura igifungo cy'imyaka 2 ashobora gukurikiranwa afunze. Impamvu zikomeye ubundi itegeko rivuga ko ari ibyagezweho bihagije mu iperereza ku buryo umuntu ashobora gukeka ko nabarakoze icyaha. Tuvuge nk'urugero, nshobora kuba ndi nk'umuzamu ahantu hantu hose hafunze n'iki nta wundi muntu ufite urufunguzo rwaho hantu ariko twabyuka mu gitondo tugasanga bibye intebe bibye ibintu biri mu nzu nta muntu waciye urugi icyo gihe wa muzamu kwa ko ari umuzamu aho ngaho ushobora gukeka ukavuga ati bishobora kuba ari uriya muzamu waba wibye twibukiranye ko iyo ubushinjacyaha bufite dosiye bushakisha ibimenyetso bishinja n'ibishinjura mu gushakisha ibimenyetso rero mu kugira gushakisha ukuri ugomba kuba bufite n'igihe bugomba kubikorera ubundi iyo umuntu yakoze icyaha bihera mu bugenzacyaha ubugenzacyaha buba bufite iminsi itanu bwaba bwamaze gufata icyemezo kuri dosiye bugasanga ari ngombwa gukurikirana umuntu wafunze dosiye bukabihereza mu bushinjacyaha ubushinjacyaha muri ya minsi itanu bureba niba dosiye yujuje ibisabwa ukavuga bati uno muntu koko ibimenyetso dufite ibyo twabonye ibyo twahawe n'ubugenzacyaha nibyo natwe dukoze muri iyi minsi itanu birahagije kuba twarigira uno muntu urukiko hanyuma tugasaba ko urukiko rumuhamya icyarukanamuhamya iyo ubushinjacyaha busanze bituzuye nibwo bushobora kuregera urukiko bugasaba ko yaba afunzwe mu minsi 30 by'agateganyo kugira ngo dosiye itunganwe ishyikirizwe urukiko ni nk'uko nanone ashobora kubikora yasabye ya minsi 30 yabona ntacyo abona ubushinjacyaha bushobora gusaba kuri dushaka gusaba urukiko nanone ko wa muntu arufunze yaba afunguye by'agateganyo kubera koko bureba bugasanga nta kintu gihari icyo gihe rero ya minsi 30 ubushinjacyaha bugomba gukora dosiye bugashyikiriza dosiye urukiko kuvuga ngo kuregera ikirego mu mizi muri ya minsi 30 iyo irenze nyine birumvikana ko ufunzwe aba afunzwe bunyuranyije n'amategeko icyo gihe rero ariko bishobora kuvuga bati dosiye turacyayikora ntabwo turabona ibimenyetso bihagije ya minsi 30 ikarinda irangirana ubushinjacyaha icyo gihe rero burongera bugasaba ko ya minsi 30 yakongerwaho ibyo biri muri ingingo ya 79 y'itegeko navuze haruguru none ya minsi 30 igenda yongerwa bitewe n'uburemere bw'icyaha n'ubwoko bw'icyaha habaho amoko atatu y'icyaha hari ibyaha byoroheje hari iby'ubugome hari n'igikomeye
abenshi uzumva bavuga bati 30 niyo mibi ataraburanishwa aha ngaha ho ikibazo ni ikihe
ni ukuvuga ngo hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu atinda kuburana urubanza mu mizi ariko icyo nemera ni uko iyo bitinze nta mpamvu uvuga ngo umuntu aba yatakaje bwa burenganzira bwe bwo gucirwa urubanza mu gihe cyiza kandi kiboneye ariko ntabwo twavuga buri gihe yuko umuntu yatinze kuburana aba uburenganzira bwe buba bwapfuye ariko iyo bagufunze cyangwa se ugafungwa mu minsi 30 hari akantu njya mbona cyangwa se hari icyo mbona kibura mu mategeko yacu ndavuga amategeko y'u Rwanda ko umuntu yamara imyaka 2, 3, 4 afunzwe hanyuma yazaba umwere yasohoka bikarangiriraho hari n'abajya basohoka bakavuga ati ngize amahirwe ndasohotse ngize amahirwe ndagiye ariko nabyo ntabwo byari bikwiriye ubundi iyo umuntu afunzwe unzwe kagaragara ko azira ubusa yakagombye no guhabwa indishyi nkaba nsanga rero biramutse bigaragaye ko arutinda kuburana ku makosa y'umuntu runaka icyo gihe uburenganzira bwe buba buri kwicwa yaba uburenganzira bwo kuba ari umwere mbere kw'icyaha kimuhama yaba ari bwa burenganzira bwo gucibwa urubanza mu gihe kiboneye
Reka tumushimire Marie Claire Singizwe ku kiganiro cyiza yagiranye na Abasa Fazil umwunganizi mu by'amategeko ahadufashije gusobanukirwa iby'iri tegeko rivuga kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Ngira ngo rero ubashije kumenya ko bitewe n'uburemere bw'icyaha hari igihe bishoboka ko baba bagufunze.
Ese wowe dukurikiye ubona ute yubahirizwa ry'itegeko ryerekeye ifunga n'ifungurwa by'agateganyo?
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2/32 cyangwa se kuri 07/78/54/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Bakunzi bacu rero murakoze kubitekerezo muba mwatanze ubu tugeze ku musozi w'ikiganiro mbibutsa ko twaganiriye ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo ngira ngo mu kiganiro wiyumva ibisobanuro bitandukanye ndetse n'ubuhamya bw'umwe wafunzwe akekwaho gusambanya umwana gusa nyuma akaza kurekurwa akagirwa umwere reka nshimire n'itsinda rigari ryamfashije kubagezaho ikiganiro harimo Nigena Roger wari uhagarariye iki kiganiro ndetse na Mizero Crispin wari uri ku buhanga bw'ibyuma twabagejeje iki kiganiro ni Doris Mugisha ndetse
Anisa Bin Umukunzi
amahoro y'Imana abane namwe kandi mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro radijwi rya Amerika bateguriye
Nshuti mukomeje kudutega amatwi mu masagonda make turaba tugeze ku isaha 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo rero mbasezeyeho mbifuriza weekend